Miracles everywhere. Miracles everywhere. Miracles everywhere. Miracles everywhere. Miracles everywhere. Miracles everywhere. Tewali agayimiriza mwagambo be kujja kuba. Tewali akuyimiriza ekigambo kye bwakyatula kitekokola era kiwangula. Ekigambo kye kikoze kifuula omutono n'agejja nanyoomebwa oluwabu kimugagawaza n'avunda. Ekigambo kye kitala kisala eruuyi n'eruuyi kisala akiwulira nekisala akiwuliriza. Ekigambo ky'eddagala abalwadde baboneramu kye kisumulula makomera abasibe ne bafulumamu. Miracles, miracles, ebyamagero. Miracles everywhere. Mukono gwa Mukama gukola ebyamagero. Miracles everywhere. Miracles, miracles, ebyamagero. Miracles everywhere. Mukono gwa Mukama gakola ebyamagero. Miracles everywhere. Nze gakolera newe mbangudde era gansitula wadde muyaga gunjuya olw'amaanyi ge era tegunsuula. Atukuuma okuyita mu mazzi ebizibu tebitowangula. Alongoosa emisaayi emikyafu endwadde ne zisibula. Katonda atakuleka mu bunyage ye Mukama akujja mu busibe. Miracles, miracles, ebyamagero. Miracles everywhere. Mukono gwa Mukama gukola ebyamagero. Miracles everywhere. Miracles, miracles, ebyamagero. Miracles everywhere. Mukono gwa Mukama gakola ebyamagero. Miracles everywhere. Yoya kujja mu kukaba mu kaseera katono nakusa mu kusanyuka. Yoya kujja mu kunyomebwa mu kaseera katono nakusa mu kitiibwa. Mukiriza mukirize ebiwakatirwa bisalire. Kukulirewo omutima gwo buli kifo ekikulimu akifulumye. Agamba bwe ndikola omulima ani alikusiisa, bwe ndikolola omukono ani alikulemesa. Ye Katonda mwena ani alimulobera okukola ebyamaanyi mu bulamu bwo. Miracles, miracles, ebyamagero. Miracles everywhere. Mukono gwa Mukama gukola ebyamagero. Miracles everywhere. Miracles, miracles, ebyamagero. Miracles everywhere. Mukono gwa Mukama gakola ebyamagero. Miracles everywhere.